demalla yo golle sambino kebe rewbe kirduuji yogabe be do rewbe golle mum e fuflat ke mere sabi bandaji ndiyam kanon wobbe kay naturke ido jammeji kammu le gese mabbe be cefike to kuta la sikaso e motti
min jan am bonni gesdan fu kay ko rematun ciagal mudun so wala heb min awitibi dun kasin ne jan hikka torra mata masanne ciagne bonan laaji jan me warmi fiad dabiriji men lalno me doma ma wuri mimmi lemi le jardin dan do dandi tamatiji fatali konnaje nanal mudun mi wadi hen engere sedan tan yalla dun modja
kasin
krotum sonugo yo kedja do robe to gullirde lirindi moni de demal holti wiide ko buri hofde demal gal na samti kanon no mimmi hala bonandaji in jammi ji sambini leri songaji yogaji
nyamiriji ko bonnato jian nukku amen do yo gese maro gese bayiri gese mutir fatare gese funi sa ewi le region segu jati ko yata hectare ujnyaji sappo e go e teme e jetti wonko jam bonni sa ewi dum hectare ujnyaji tati fu e gese rewbe remetede ciagal mudun le region motti ko yata hectare ujnyaji debe e nay e hectare teme tati e cibantade tati wonko jam bonni
mais mon travail yi hore jo fedde lulirde ko to nyonta la to dogona so le lamu kujala nde do fedde mo yimbele temedore chapono njegomo e gu 1 na jugi gese mena e wi mako bondaji jamdi yottak fi gese mabbe
ayande
homa amen fu ana jogi gese mudun ciegal mudun no won gese gota kum happi e mudun med rema dun do an yahe hectare goto mais watti awde onnuko gedi kam fu e tobule sanne fecca ganne kam o sattine gese kan bone jati nati hunne ko haawide yimbe kewbe yoga jati ana wi'a wi nyamri kal gesa wodan hikka pur rawnen ciagan sum hetti gabbe den yoga e rewbe ben ana wa ciottude gedi mu en fa heba hono ujnyaaji noge ujnyaaji sappo e joy nyaade ujnyaaji sappo e jeegon
to dire ton ni lam tumbutu woyi gorobere yo nokkuji zadne di dental rewbe de de joyi ngalurunde kinni kabar mudum be do rewbe holti jogade telaaji kewdi buru fuf ala hali dati di e kanya kewal ndiyam sabi to woji di tedda namaram touré sarata mayga horejo rewbe zadne woyi gorobere
mere woddi e jardin sanne ciagal mudun dartolugodu modja sanne sakku watti nungu joni ana tampini fa wala sedan bunnu wotor tammi wame assi ciagal mudun buldidi antun gaddi ke modja festa me jogi mansin me foda jammudi njafa yogu wondi buli ana tampini fa wala sedan torram ana satti sanne
berma ona wonde imadraji yalla fabaade ndemobe dilla jun jati won dabareji humchenadi hore e wi kanko madam kurtum sanugo kejaado kabaru rewbe to gulirre leeni humaninde demal
horebe goldra ko nontire commissaire à la sécurité alimentaire wadi balleku fetebe yimbebe bonlaaji jan hewti meda tewtra jamar ko heemudun ko wadi demal le hitan hikka be tin watta haqile pati be wasa hebude huune ciagal bonlaaji jandin meda fabirobe kulleji remetede nanal mudun du
do rewbe ndemobe ko buri yirude mudun yo demal nyebbe mena e kanye kulle kete hono tomati gangaje ko nande mudun ele gulleji keltal dundo drande be do rewbe na mawni sonne gulleji gese la touri sababu be do ro kebal subibe jallo su kalisi